Okay, now bounce to this. Okay, bounce to this. Okay, bounce to this. Okay, bounce to this. Now bounce to this.
Vipi jatu dance mwana kwetu Ilikome ikoma la kwetu Kivyetu, lipo juu Kwetu kujojoloza Kama vipi bambi ya tongoza Ukiweza, awe Masambe baby, shop, shop Tuambe baby, shop, shop Masambe baby, shop, shop Tuambe baby, shop, shop Hili show ya kibabe Cape Town paka mbezi makabe Haiko Long time MC, Kaubama, R.I.P.
R.I.P.
Yako mengi yalisemwa, yanasemwa, yatasemwa Ila wote tutakwenda, itabaki, ni milima Au nani atabaki?
Hakuna
Au we utabaki?
Hakuna
Au yule atabaki?
Hakuna
Hata mimi sitabaki?
Hakuna
Kwa yotu wa sheni kuzihaki Masela msebenzo, sebenzo, sebenzo Majita msebenzo, sebenzo, sebenzo
Cheki machist mechafukwa alafu na mizuka nataka kupare Cheki mbawa wadja sana ukawambia tatu kutawazo weza kalare Pita kila mtaa paka mtaa wachekwa lozu wawambia masambe wena Cheki mida ina tambawa sidi la umu waseme atu kusema Pita kila mtaa paka mtaa wachekwa lozu wawambia masambe wena Cheki mida ina tambawa sidi la umu waseme atu kusema Cheki wanavo move them body Cheki wanavo shake them body Check when I will move them body, wanna shake them body, wanna have somebody. Check when I will move them body. Check when I will shake them body. Check when I will move them body, wanna shake them body, wanna have somebody. Now bounce to this. I'm out.
Well done.